Nyathi madwaro na eri
Prophet comedy
Ausi Yange mana winjo duonda le
Nyathi magino yuro duwe yabe Namiero lera ni miyo gimodwaro Namiero lera ni miyo gimodwaro
Kukumu Victor Pinyori
Namiero lera ni miyo
gimodwaro Alfi Winyakashi
Namiero lera ni miyo gimodwaro Namiero lera ni miyo gimodwaro Ningamiero wino ni miyo gimodwaro
Keno wino imoso na Black Albino Mombasa na Mtumbi
Samori winjo nade kichemo kendi kaonge Iwinjo nade kichemo kendi Samori winjo nade kinindo kendi kaonge
Dan ongai wood seme
Iwinjo nade kinindo kendi Yatini winjo nade kaonge bati
Ukinyo nyakambare adatari manye
Iwotho nade kaonge buti ya beri Yangi mi wotho nade kaonge buti rambanyana Tuti wotho nade kinindo kendi kaonge Yangi mi winjo nade kichemo kendi kaonge Iwinjo nade kiwotho kendi
Ugweno gavana
Yangi mi winjo nade kinindo kendi Iwinjo nade kinindo kendi Iwinjo nade kinindo kendi Imanyanyo mogu we sanda Hasega nyo gimadatini e chunya Yangi masega ramu gimadatini moromo gira Yangi masega nyo gimadatini
Kukula serikal vudengani
Hasega nyo gimadatini e chunya Yangi masega ramu gimadatini Makata teribayo magoko romo gira Makata teribayo magoko romo Makata nyuni gari magoko romo Makata nyuni gari magoko romo Makata nyuni gari magoko romo Makata teribayo magoko romo Nyathi mageno na eri Yaberi nyiri na luongi Nyathi madwaro mama Nyathi madwaro
Ogonyo gudi nyaera, ogonyo lodi
Yengi manja jomoko na eri Beri nyiri
Mjendeke mfalme
Ni wachigi marjandi mama Nisagi medwaro mama
Ustin sisman
Nitaka kedwaro mama Nitaka kedwaro mama Niwachigi machandi mama Niwachigi machandi mama Uku udiseme Wachigi machandi mama Ninyetaka kedwaro mama
Barabudu soribe imoso na mwalimu
Nitaki machandi mama Wachigi machandi mama Danyando Wachigi machandi mama
Jack Ben Pesa
Ninye zaka kiduwaro mama
Agodiko nyangu udasembo Imoso na sami ogalo udubondo
Nyati madwaro nuriti
Beno kwa kudurongo Awudikama gana Jini ajoja demu
Mijuka
Musie babu wino Silas Woodward Gondo Imoso na Milicentu Majaudi Diana Achargadens Imoso na Evanya Umoja